debbo gollanaɗo derimi, balɗe fotti waɗata lokotorore.
La moyenne en tout cas de ce jour ici.
Nde famɗi sane watta tati, gamde jomum gollanama balɗe tati watta ko fuɗɗane pasama. Seni nyalande de debbo on gollanande to fecca ɗon tawama no laaɓi kando no yetti Allah iɗum wawi yaade fa balɗe joyi. Nde lamɗa ɗuɗi
darɓande jomum
ko ɗum ummani ɗum gam kan woni nde debbo no yiɗi rimude nde mane gaɗa ndim kubugun gere no pekkora ƴakka ɗengal mum tension neɗɗo kanƴe ñata. Nde debbo on gollanama wakkati nde lamɗan ɗuɗi nder ɓandu mum ɗum gam no woodi etole dimma cellal ɓandu mum gattengal. Debbo on no wawi wadde nden kay balɗe joyi ƴeewe sako nder ɓandu muɗum no selli.
Debbo gollanaɗo de hooti wuro golle ɗe hana waɗa.
Bien sûr, il y a beaucoup de gestes.
Debbo gollanaɗo ko rimi hana no heɓiri fu soñinirta ɓandu mum mane waɗa gollejo gon fuudu jomum ɗabbo e lotoro ndiyam gulɗam. Woɗi du to ya waɗa golleji coñinoji ɓandu mum sanne tokkito yamirore nde lokotorojo on waɗani ɗum e pasama to hutta ñotaɗon yer safande no haniri fa waɗa balɗe sappo ma sappo e ɗiɗi e fande jomum acca ñamol kulle goɗɗe roma jn jn sicreri en e ko nandi e mum. Jomum ñama ñamdu lobburu fowta fande futtere nden no fewa. Kadi du debbo gollanaɗo on no wawi wattude ɗawre caka ɓeygu hitande e feccere ma duuɓi ɗiɗi heɓa dimrugol muɗum hoota to wonno ɓandu mum warta to wonno.
To debbo gollanaɗo ko rimi nder duuɓi ɗiɗi no wawi nango nawɗum majjum.
Debbo gollane ko rima kamɓe kuttol ko neɗɗo waɗante gam ñawte ɗum fuu no gotel. Caggal nde gollana nden ille tokkitino wakkati biyaɗo on no wawi wadde golleji muɗum no yiɗiri amma ni tutata ko kulle tedduɗe sanne gam iɗum wawi sabonade ɗum borre dey hana nokku to fecca ɗon.
Agir sur la cicatrice même.